Jelly will rise.
Baby Jelly.
Yeah. Love you.
Love you too.
Unataka nini kwangu kipenzi cha moyo wangu? Ninataka niwe wako na wewe wangu. Ungependa nini?